mpange na kochi ngosu wa panja. Mpange na kochi ngosu wa panja.
Craft to my soul.
Plus belle histoire.